que pegó a.
Hey, sexy lady, I wanna know you. Pick up the phone, pick up the phone. Sexy lady, I wanna know you. Phone, phone. Shaking a big out body. Una ati au siki. Tende sambamba nami. Usitoke kwenye ki. Shaking a big out.
Front page kwamba sister na mister. Tutoshe mpaka ndani ya kanisa. Nizo lips naitwa nani Rahisa.